welcome each and everybody to this gospel gathering, the only place whereby Jesus Christ is exalted without compromise.
Kulatirenso ndu abali ndalongo kunkumano kulalero kune cholinga chake ndikulemekeza ndikukweza Kristu mosa josera kapena kuonjezerapo.
After a long time, a break that the Lord gave me, but enjoying the preaching of the gospel through our dear brother Ken, today the Lord has made it possible that I should preach again.
Mbuyo tupa nthawi yaita imene yadusako pamene Mulungu anandipasa mpata woti ndipumule pamwe pake ndikhale pansi kumakondwera mu mtengo umene mbaleke ndamalalikira leroli ndabwereranso Mulungu wachilola ichi.
I can fully boldly say that it's God who gave the plague and it's God who opened the door.
Ndikoto langu la mosindika bwino kunena kuti ndi Mulungu mwinitu amene anapereka mpata wopumula komanso ndi Mulungu amene watipula kobwerezi.
That previous time before the pandemic came and attacked me, I was preaching from the book of John, chapter 18, and we jumped to chapter 19. I will just read that last verse of chapter 18 and jump to chapter 19 of John.
Ndino ndingowerenga verse yose pamene lekera kuchokera mu chapter 18 kulowa ku chapter 19 chamwe la Yohane.
John chapter 18 verse 40 says, then cried they all again, saying, not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.
Ongamera kulankhulira kuti mayake ya 40 ya Yohane chapter 18 akunena kuti pomwepo anabvulanso nanena si uyu koma Baraba. Mabaraba anali wachifwamba.
Who are these they that the Bible says that they cry with a loud voice?
Kumano amenewo amene Bible likuwala nkhula kunena kuti anabvula ndi mawu okweza ndani amene Bible wachilapo.
These are the Jews that was before Christ, like they are in the court before the king Pilate.
Awanda Ayuda amene anali pamaso pa Ambuye munthawi imene Ambuye Yesu anati bwalo la milandu pamaso pa oweruza Pilato.
That was a case before Pilate, that Pilate is to pass a judgment on this.
Panali to mlandu umene anali pamaso pa Pilato umene amafunika kuti Pilato auwuze kuti.
So Pilate was to be a good judge, to judge according to how the case was.
Pilato amenezelwa kukhala oweruza wabwino kapena oweruza oyenera amene angawe uze kufanana ndi mzinda wa Pilato.
This company of Jews had in their mind that they are right, and that whatever they are clinging to is true righteousness.
Kunanotu mukamaona sono kuluirira wanthu alinabwera chigamizo chawo chinamaganiza ndi kusimikizira kunena kuti iwolo zimene wawo.
They were not knowing that the righteousness is of God and there is nobody who is righteous in this world.
Iwolo samadziwa kunena kuti pa dziko lapansi palibe mkhale mmodzi amene akhoza kukhala wolungama.
Because the Bible says nobody is righteous, nobody is right before God.
So
Pilate, according to his observation and reading the books and having that in his mind about the judgment that was to pass through, he come up and say that Jesus is an innocent man.
Ndino Pilato munga mwanze muzake komanso mwabwereka kwa chitambulo kumene iye anabvuma anafika kuyang'ana nkhani ija ndi kuipeza zonse kuti Yesu Khristu anali wosalakwa.
So at first he had in his mind not to crucify Christ but to let him go.
Deno kuyamba chimene chinabwera mkati mwake mwa Pilato uyu ndikuenda kuti Yesu Kristo uyu asapachipo kwa maloma ka muleke kuti apite.
But the people had in their mind their selfishness, their self justification, whereby they screaming, they cry with a loud voice that not this man, but this man.
Kumatu anthu sopano monga mwa nzeru zawo ndi chilungamo cha iwo eni anafika popeza kaunthulapula okwenda kunena kuti osati uyu ayi winayo.
There are three things that we see here before we go in chapter 19.
Apano pali zinthu ziwiri zitatu zomwe tikuziona apa tisanaduse kufika mu chapter 19.
The first thing, there is oneness over the Jews and the Gentiles on the case of Christ. Because when Moses got to the mount to take the laws, one of the law that Moses took on that mountain was do not kill.
Chifukwa atu pamene Mose anakwera kuphiku kanenga chilamulo limodzi mwa malamulo amene anatenga lamulo limanena kuti usaphe.
Now, the statement was there, the law was there, nobody should kill. But here, according to the case that was before Pilate, it was went there for Christ to be killed.
Ndiyeno, onga malamulo iyi lamulo likhalipo pakati pawo ndipo anthu amalidziwa kunena kuti usaphe komabe chifukwa cha mlandu wa Yesu ngati mwana anabwera kunena kuti Yesu wakufunika kuphedwa.
They act like they are innocent people, that they are all people that obeys the law by denying themselves to kill Christ, but sending other people to kill Christ in their prison, in their press.
Maloma ake iwowa amaonesesa kukadzionesa kuti kukamuta kumaso kwa anthu kuti aoneke ngati ndakulungama afuna kumupha Yesu Khristu ndipo maloma ake kuenaakamuiyo maloma awo.
It was a Jew in a shoe of a Gentile.
Padali Ayuda amene anangogwiritsa ntchito.
The Gentiles had shoes that stand to kill Christ, well set by the Jews, putting on their shoes of the Gentiles.
So
but the preamble, the Jews and Gentiles were not in good terms. They were not even eating together, sharing common things. They didn't. They were enemies. But because there is somebody who is the King of Kings, the Savior of his own people, that enmity was dragged and brought them together so that they should cry with a loud voice about crucifixion of our Lord Jesus Christ.
Umachifaso no bali wina amene ndiye mfumu ya mafumu mpulumusi wa anthu ake udani ujaku umatoledwa mpaka anthu anakhala pa mgwirizano ndipo yankhula mawu okwetsa wakuna Yesu Khristu amene apa.
So the first thing, there is oneness between the Gentiles and the Jews. And what makes the oneness is Christ. Christ is the message. Number two, there is oneness between kings. That is Pilate, the Roman king, the pagan king, and Herod, the
Jews
king. So what amazes me most is you see that the Pilate was the king, the overall in charge, while Herod was under him, reading the Jews that claimed to be the elected people.
Nena chindu chini chimene chikunda kusaidi ngapuni mucho ni mukosa kuni na kuni pirato yuyu anali mbalo la pirato kumene amawo amawuza magamana kadi amena kupuri na amena kuni pamene hema duja amalamu na kupuri na anhu.
So Pilate was the overall in charge of both the Jews and the Gentiles.
Then Pilato anali olamulira wawonse Ayuda kumaso
pano. The third thing, the least somebody in prison and there is a victim in the court.
Ndiye chinthu china chachitatu chomwe tichiona apa chonena kuti pali munthu wina amene wabwereredwa pa bwalo la milandu kutengedwa monga amene ndi wolakwa.
There is somebody in prison, that is Barnabas, and there is a victim in the court waiting for the judgment, that is Christ Jesus.
Pakuti anthu awiri pamenepo pali munthu amene ndi wolakwa amene ali mdende amene ndi Barnabas komanso pali Yesu Khristu amene wabwereredwa ujayo kwa bwalo la milandu.
These are the same Jews that brought Barnabas to the king so that he should be arrested.
Mm-hmm.
So you can see how dreadful is a person that justifies himself.
Mm-hmm.
Before Christ came, there is Barnabas who was against the law and was arrested, waiting for the time to the judgment to be passed on him.
Poyamba Yesu Kristo sanabwere, panali Baraba amene ana mangibwa ndi kuyembekezera chigamulo chake kuti chiperekedwe.
The Jews agrees that this one is not our friend. He's the enemy. Let him be in the custody. If the judgment is to come, let him be judged and should be executed.
Ayuda anasimikiza bwino kuti monga kuchira muno uyu kutisinza twice mbale wathu uyu akufunika zonena kuti auye kuchira arozwe ndi chiramulo basi chigamulo chake chipendekezwe.
Barnabas was a fellow brother to the Jews, and there was an enmity between them that makes him to be in the custody. But there is somebody in court that is waiting to come.
Yeto Baraba uyu anali mbale wawo Ayuda omwewa ndipo amene anapeza kuti nasi mbale wawo kapena sinzawo zosangagwirizane naye chifukwa cha mlandu umene iye anakhumba ndipo anikale mdende koma mmalo mwake kuti wina tsopano amene aperesedwa pa bwalo la milandu.
You can see how dangerous is the self-justification that a man has.
Ndipo apa mukhoza kuona kuopsa kwake kwa kuzilungamisa kumene munthu amakhala nako.
These people claim to be righteous, claim to be justified, and they pity Barnabas to the judges, showing that Barnabas is a sinner, worthy to be executed. But when somebody very sinful to their minds came, Barnabas, who was claimed to be a sinner, was claimed to be holy with them.
Mukozikatu kuona kunena kuti anthu awawa monga mwa chilungamo cha iwo cha mmitima mwawo anapeza Baraba kukhalakhuochimira lamulo ndipo ndipera kundende anampereka kundende ndipo ndeno mmalo mwake pabwera winanso amene mkati mwawo adana naye amene akumutchula kuchaiyo sakunena kukhala olakwa koma Baraba chisopano akufuna kuyesa kukhala olungama.
Now the case changed when Jesus, the victim, claimed to be the victim, reached the court, whereby they changed their mind and say, Barabbas to be out, let Christ be in. What makes Barnabas to be this?
Tenochi mampangisa Barnabas kuti apinde apa chinali chani?
It's not the decision of these claims to be righteous, claim to be just. It's not.
Sekuritu ndi chirungamo cha anthu aja amene amakhala mkhula kapena mawu aja amene amakafuula kunena kuti anthu amene amuyeta mkhala amazeza kukhala olungama aja ayi.
When Christ came, God made it clear that these fellow Jews that are sinful should ask the sinner, fellow sinner, to themselves, so that Christ, that is claiming to be a victim, should die in the pronoun of them.
Koma kuti Mulungu anachipangira dala pamene Kristo Yesu anafika pamalo apa kana anafika munthawi imene iyi. Mulungu anapereka mitima kwa anthu awona kuti iwowa afune zonena kuti Baraba alusiwe ndi kuti Yesu Kristo akabachikidwe kuti akhazikidwe akabachikidwe pa lupawo.
And you can see that the same sentence he says, now Barabbas was a lover, meaning he was a sinner.
Ifaleka mukamaona mundimeyo kuti asinikizira kuti kuti koma Baraba uyu anali kufamba kutanthwa zokuti anali munthu wochimwa.
So Barabbas was released from custody because Christ, the savior of his own people, came.
Ndinoto Baraba uyu akutulusidwa kapena kuti anatulusidwa mundende muja chifukwa chonena kuti Yesu Kristo amene ndi mpulumusi wa anthu ake wafika.
It was that Christ that makes Barabbas to be set free. It was that Christ that makes the Gentiles and Jews to be in oneness.
Ndipo anali Yesu Kristo ameneyo amene anapangisa kunena kuti Ayuda maso a mitunduwo agwirizane aonepo umodzi.
It was Christ that makes even Pilate to see him without sin.
Ndipo anali Yesu Kristo ameneyo amene amapangisa ngakhale Pilato kuti maso ake atsegulidwe ndikukamuona Yesu Kristo amene kukhala osachimwa.
The opening of the eyes of Pilate is how God opens our ears to see, our eyes to see the beauty of our Lord Jesus Christ.
When Christ
is before us, we can never see him as lashes. Until when it pleased God to open our eyes, then we see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Ifeyo Yesu Kristo ngakhala pakati pathu koma maso athu ngandoza sekutirwa sitingathe kumuzindikira iye ndipo khapo khapo pamene maso athu atsegulidwa pamene timuona Yesu pano ndikumuzindikira iye.
For example, the disciples were with Christ Jesus for 3.5 years ministerial without knowing who Christ is, the exact Christ.
Mwachisanzo tu ophunzira ake anakhala naye pafupi zaka zitatu ndi hafu mu utumiki koma osamuzindikira kuti Yesu Kristu iyo ni ndani.
They were eating with him, lodging with him, walking with him, doing whatever with him, but without knowing who Christ is.
Kudya naye, kumaenda naye, kumagona naye malo amodzi, nkumachita zinthu zonse pamodzi koma osamuzindikira iyeyo kuti ni ndani.
We saw it when Peter answered that you are Christ, the Son of the living God, and the responding that Christ Jesus responded to Peter that this is the mysterious, it's God in heaven who has revealed this to you.
Kupikiratu pamene Petulo anakayankhayankho lomwe aloyankha Yesu Khristu atafunsa funso kukayankha zonena kuti inuyo ndinu mwana wa Mulungu wa moyo ndipo Yesu Khristu akusimitisira kunena kuti chinyi ndi chinsinsi ndipo ndi Mulungu mwini chabe amene wakuvululira ichi kuti uchizindikire.
So when Christ is before us, but it has not pleased God to open our eyes, we see him as just a mere person, even if we can struggle with him.
Ndeno ngati Yesu Kristo anakhala pakati pathu kwa maso athu ali osasegulidwa tidzakhala naye ndikumuona monga munthu wamba osamuzindikira iyeyo.
We saw it in Luke chapter 24 verse 13 downwards, whereby Cleopas and the Pharaoh brother were speaking about Christ Jesus while Christ was behind them, but God said, or the Bible says, Christ closed their ears so that their eyes so that they shouldn't recognize him.
Munga mmene timaone kunena mbuku la Luka chapter 24 tiona kuti kunena kuti vanali abale na Cleopa ndi azinzake amene anaenda naye kukhala na Yesu Kristu uyo koma Mulungu mwini anatseka maso awo kunena kuti asamuone ndi kumzindikira iye anatsula maso awo.
So it is only when it pleased God to open our eyes, then we can see the beauty of our Lord Jesus Christ and start speaking about Christ or His scripture.
Then on the vocabo, Pamene Gugatuka Mera Murungu, Sentamatuatu, Pamene because of one is a fair woman as a Christian, you have a good ingredient and one as a Christian with Jugger and Maremba.
The same God lighted the ears and eyes of these Jews, so that they should took Christ to the king, so that he should be crucified. Because soon after crucifixion is when this justification, righteousness, sanctification, salvation.
Ndiyo Mulungu yemweyo ndi amene anatseka maso anthu Ayuda awawa kunena kuti amtenge Yesu ndi kubwera naye kubwalo la milandu chifukwa chonena kuti amadziwa kuti mkuperekedwa kwa Yesu Khristu amene pambuyo mkuperekedwa kwa Yesu Khristu mpamene tu pali kupatulidwa pali kuyeretsedwa pali kuphunzitsidwa kwa munthu
wochi. So they agreed about Barabbas, not this man.
Anthu anafula kunena tu za Barabba osadiza munthu.
Why not this man? Because they were knowing that this one is the son of Joseph and Mary, and his name is Jesus. But why didn't even name his name? Just saying this man.
Woman, Chifajana and Hama Gunna would all start you. You have no Sadi Muntu, you go beside to our Yuda, Amamuzo, so many good enough putting the Mana Maria, Kumasuman Yosef, and the Bosna Lagin Dias. Woman, Chifajana, and the Kutulas and Lagin Kumangana would all Sadi Muntu.
It was because Christ is a Savior. And Christ has come with the salvation in his hand, and he has got the gospel, and Christ is the gospel. That thing makes them to have their envy in their heart against Christ Jesus.
Ndifuwa na kuti Yesu Kristu yo ndiye mpulumusi ndipo yenda mena na bwera nchi pulumusi ojo komanso yeye ndiye utenga wabwino mena na bwera kutumika mpulumusi ojima chimene chocho chinachitisa mitima yao kutema kutuwe nabo Yesu Kristu amene.
So Christ of the scriptures was hidden even to their eyes, to their understanding until the crucifixion, because the crucifixion is the major point of the gospel that people are to preach about.
Yesu Kristo amene yoyo anadisidwa mmaso awo anadisidwa mmaso awo kunena kuti anthu asanathe kumuona Yesu Kristo amene yoyo kufikira tsiku Yesu Kristo yamupachikidwa chifa mukupachikidwa kwa Yesu Kristo mmene mundi mmene mukutuluka chipulumuso cha munthu wochimwa.
Before the crucifixion, Christ has been a good person to the people, doing many miracles, whatever. People never crucified him. But when it came to the exact time that God made for Christ to be crucified, the enmity and the envy aroused in their heart and took Christ to crucifixion.
Yes, Christ, I'm going to ask about the anachitapo tosiana siyana azoonesa ubwino pakati pa anthu uchulukanga kuta saudwala ndipo kwa anthu ochinalibe vuto kumakira nthawi yoyikika imene Mulungu atati anayikiratu Mulungu mwini anasusa udani mkati mwawo mwa anthu Yesu Kristu ampachike.
So we preach Christ, the Savior of his own people, the crucified one.
Tilalikira Yesu Kristu mpulumusi wa anthu ake okha amene ndiye yopachikidwa.
See verse 19 or verse 1 of chapter 19 of John.
Then I didn't turn any so back to verse like a royal by la chapter 19, chapter 11.
Whereby it says, then, now it's saying then because there is a statement that has already set forth that the people are in need of this victim, Barabbas, claimed to be justified, and they need the one whom they say it's a victim to be crucified. Then
ndino mukaiona ndimake weambayo mu chapter 19 yamba kunena kuti pamene potsono akamati pamene potsono akutanthauzira kuti akupitiriza nkhani imene yaambidwa kale kufotokozeredwa imene anthu awo ayuda anafuula ndi kunena zonena kuti munthu uyu atulusidwa amene ndi chigawenga ndi Baraba koma mmalo mwake akunena zonena kuti apachikidwe amene Yesu ndeno pamene potsono
Then Pilate took Jesus and scourged him.
Pilato anatenga Yesu na nkwapula.
Pilate saw that the best judgment in the midst of the cries of the people that cries that cries to be crucified, saw that the best thing is scourging him only.
Ndeno kumkwapula Yesu Khristu iyi inali njira yomkhayo imene anayiona Pilato kunena kuti ni njira yabwino pamaso pa anthu amene afuula nkunena kuti apachikidweyo kunena kuti njira yabwino kunena kuti Yesu Khristu yangomkwapula.
He was not knowing that scourging is not enough. Christ came not to be scourged, he came to be crucified.
Komatu iyeyo samadziwa kunena kuti kungomkwapula Yesu Khristu akomo zosakwanira chifukwa Yesu Khristu sanabwere kukangomkwapulayi koma anabwera kukakupachikidwa.
So see what happens to Christ.
Ndidaona nisopano chomwe chinachitika pa Khristu.
Verse 2. And the soldiers planted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe.
Ndipo asilikali mmene analuka kolona waminga anaveka pamutu pake nafunda iye malaya achibakuwa.
There is many things that happened to the crucifixion of our Lord Jesus Christ.
But it is in Zambia, so much thing up and back to
some of the things we see the last sentence of the verse 2, whereby they said that they put on him a purple robe.
Zina mwa izo ndizomwe kuti zoona mu ndimayake omaliza yacha verse lake la chiri yomwe anena kuti nafunda iye malaya chibakuwa.
So these robes were put on by the kings. So they were not knowing that taking the robe and put on Christ, they are handovering the kingship to the honor, the king, the original king that God set forth to be the king over the people.
Abra wachibakuwa amene achulirwa baba analizovala zimene amavala ndi mfumu. Ndeno mmene asilikali amakapenga kumvala ichichi ndi kukamuveka Yesu Khristu. Iwo samaziwa kuti pamene akupereka ufumu kwa amene mwini wake wa ufumu, amene ufumu unakudziwira iyeyo.
To them it was like they just mocked him without knowing that it's not mocking, but God is taking the kingship that was in the hand of the people to go back to the original king of his own people.
Kwa iwo tuchinali ngati chitonzo ndino mmene amamveka malaya amene wamaona zimene kuti akumtonza koma samadziwa kumwina amene anawapangisa kunena kuti akuchitonzo cha ufumu ndi kukachipereka kwa amene ali weniweni wa anthu ake.
Let us see the mocking that people came up with. Verse 3, whereby it says, Hail, King of the Jews! They smote him with their hands.
Ndino tatiye tioneni nyozo kapena zitonzo zimene anthu abwera nazo pamaso pa mbuye wathu Yesu Khristu kuka mundime yake yachitatu yomwe anena kuti nani adza kwa iye nanena tikuoneni mfumu ya Ayuda apanda khofu.
When we preach Christ, we preach him as the King of Kings, one worthy to be praised and worshipped.
Pamene tilalikira Khristu Yesu tilalikira iye monga mfumu ya mafumu amene ali woyenera kupembedzedwa ndi kulambiridwa.
When we say that Christ is the king, we are trying to say he is the overall in charge, the governor or the owner of the government. Everything is under his government.
You know, tikamala nkula za ufumu wa Yesu Khristu titanthauzatu kunena kuti iye ndiye olamulira wa zinthu zonse, iyeyo ndiye mwini wake wa zinthu zake, zinthu zonse akapena kuti dziko lonse lili mʼmanja mwake.
That's why the magi people, the wise men, three wise men from the east, when they came, when the star disappeared on the house of Herod, they said, where is the king born? Because they know that Christ is the king of kings.
Tifakaka anzewa kumawa pamene amalondola nyenyezi. Ndipo nyenyezi inabwera inazimilira mkusowa pa nyumba yake. atafika kumene kwa anafunsa funso lenda kuti ali ku mfumu ya mafumu chifayo amadziwa kunena kuti Yesu Kristo amene ndiye mfumu ya mafumu.
Again, it's because these people, the Mark people, were speaking thus to fulfill the scriptures that have been already said in Isaiah, that the government would be on his shoulder, the King of Kings, the Prince of Peace.
Ndiposo tu anzelo akumawa amene wamakala mvula izizi amakhala kuti akukwaniritsa chimene chinanenedweratu mbuku la Yesaya kunena kuti amene yoyo ulamuliro wacho uzakhala pa pewa pache popeza iye ndiye mfumu ya mafumu.
So they were speaking the scriptures, the word. And when we preach Christ, preach the way, preach Christ, never compromise, never anyone near whatever you think about. Preach Christ, 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 and Christ should be enough to you.
Ndiye ndo mukamaona anthu amene wawa amalankhula mawu kutandauza zonena kuti ngakhale pamene tikalikira uthenga wabwino tikufunika kulankhula mawu. Lalikirani mawu, kotokozerani mawu okha, ndipo Khristu yekha ndiye uthenga wanu. Khristu wakukwanira kukhala uthenga walalikira.
The other thing that we see is on the first sentence of verse 2, whereby they say the soldiers planted a crown of thorns on his head.
Ndeno chinthu chinaso chimene tichiona apa chikuoneka mundima yachiwiri yonuso lakelo yamba mwakunena kuti amene asilikali analuka kulona wadika anaveka apa mutu wa
Matthew 27:29 says,
kamaona mbuku la Matthew 27:29,
they said, and when they had planted a crown of thorns, they would eat upon his head, and he lay in his right hand, and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews.
Ndipo analuka kulona waminga, naveka pakhupa pake, nagwirisa bango mdzanja la manja pake, ndipo anagwada pansi pamaso pake, achitira chipongwe nachi, tikuoneni mfumu ya Ayuda.
So the question might be, why cutting the crown of thorns on his head?
Ndefuso nkumanena kuti nchifa chani amakamuveka iyeyo chisoti chaminga kumutu kwake.
Because when he was on the cross, it was like it's enough. But why a crown? Why on his head?
Chifaru pamene anakamkoma pa mtanda chimaoneka kuti chakwanira pamenepo koma chifukwa chani kumafunikabe kunena kuti amuveke iye chisoti chaminga.
Don't forget that Christ is the head of the church.
Mutaibaretu kunena kuti Khristu amene ndiye munthu pa mpingo wake.
So the head needs to have a planted thorn.
Ndeno mutu unayenera kukhala ndi chisoti chaminga.
When we read the armors of God in Ephesians, they said,
tikamaona mbuku la Efeso akulankhulanso Efeso.
Ephesians chapter 5:17.
Efeso chapter 5 ndi mayaka 17 akulankhula kuti
it is speaking about the armors of God that we are to pull on.
Abantu akulankhula za zida za munthu zimene tikufunika ife kuvala.
Let us see one of the armor that is worth it to be put on.
Ndiyetu kuti tiyang'aneni chimodzi mwa zinthu zimene zoyenera zofunika kuvalazo.
Verse 17. Wherefore, be ye not unwise, but understand what the Lord is.
Pomala ngula kuti chifwa chache musakhale wopusa koma ziwisani chifuniro cha Ambuye ndiyani.
So here they are trying to let us know what is worth it.
Ndeno apatu akuyesa kufotokozera kuti tiziwe chimene chili chiwetera.
Now to see the worth of being is found in Ephesians chapter 6:17.
Kuti tione sino chinthu choyenera ichi tatiye tiyang'aneni mbuku la chapter 6 yolapo kulomwe na Efeso 6:17.
Verse 17, whereby is saying, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.
Umane na kuti mutengeso chisoni cha chipulumutso ndi kupanga la mzimu ndilo mawu a Mulungu.
The helmet stands for salvation.
Ndemabu chisodi chichubimi la chikulumuso.
The heavens was put on us, showing that we have been saved by grace and grace alone.
But why Paul
come up with a helmet to the people to put on as the one of the armor of God? We saw it in when the soldiers planted the crown of thorns on his head. The soldiers were showing that Christ is the second Adam and is there to serve his own people, and he is the only one, the head of his church and the savior of his own people.
Don't
forget that when Christ came in this world, it was because people sinned against God.
Because
when we read Genesis chapter 3 from verse 9 downward, says that's the last book that we read today, Genesis chapter 3 verse 9.
The Bible says,
and the Lord God called unto Adam and said unto him, where thou?
Ndipo Yehova Mulungu anaita na mamunayo nati kwa iye, uri kuti?
This is when Adam sinned against God.
Abantu ndipo pamene Adam anakhala ndi wachimwira Mulungu.
This is when Adam accepted the sin to enter into this world. Because Romans 5:12 says, for sin entered into this world through one man. Adam would have not rejected to sin because it was already set forth that Adam would sin, so that in Adam should be two groups of people, the erected sinners went to hell and the unerected sinners went to hell.
Adam will saga na tega unenda kudia kane kukhala kwanise kukana kukhala ulunga mankusa jimwai chifaji na iki bila mungu mwini kuti Adam waza jimwa ndipo mkujima kwa Adam gulu awili awa atumwa iye gulu la yamba gulu la kwa jimwa wasankidwa uenela kukhala ufumwa kumwamba ndi gulu la jimwa wasankidwa amena kuenela kukhala unungidwa kumoto.
Verse 10, and he said, I heard thy voice in the garden and I was afraid, because I was naked and I hid myself. See how a sinner sees himself when he met with God.
Pamene mundimeke atena kuti ndipo anati ndinamva mawu anu mundabu ndipo ndinawo ndinali wa maliseche ine ndipo ndinabisa. Aona ndito apa mmene munthu wochimwa amazionera yeyo akumwana ndi Mulungu kapena maso ake akatsekudwa ndi kumona Mulungu.
When God opens our ears, so that we should hear the gospel, the true scriptures, is when we saw our nakedness and we hid ourselves. We never allow even to name them because we are very sinful.
Galilu Mungu anatakula makutu watu kuti ife utenga wabu ino mene ulidi. Kwa hiyo mwe maso watu wa matsegulidu anso, ndi ukaona kulakisa ndukule pena ndukuyasa kwa watu. Ndipo sitima kwa nizanga kare kuzichula zo foka za tuzo jimozi. Malo make, tima ngozi wana tonse kapita kutuziona mungu yowe mkala kuchima wenyasa kwa masu mungu.
Before God came to us, we can boast, we can do whatever, thinking that we are right before God. But when it pleased God to reveal Christ to us, it's when we see our nakedness, our sinfulness, and it's when we see that it's Christ worth it to be his servants.
Verse 11,
and he said, who taught thee that thou was naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? 12, and the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did it.
Ndinoona ndi mega lefti ndi kwa kuti ndipo anati ndana nakuza iwe kuti uli wa maliseje kodi wadya zantengo uja umene ndinakuza iwe kuti usadye ndipo anati mwamunayo mkazi amene munandipasa ine kuti akhale ameneyo anandipasa ine zantengo ndipo ndinadya.
Here a man is in need of justifying himself and point others to be sinful. That's how wicked people are. They always justify themselves. They never see them to be sinful before God.
Mamuna ya kwesa kudzirunga misa ndi kufuna kuzipanga kukhala olungama pa zinthu zokuza Mulungu pokayang'ana zofoka za mzake amene ndi mkati mmene munthu ndi mmene achiti munthu wochimwa pa zinthu zokuza Mulungu ye amafuna kudzirunga misa pa zinthu zokuza Mulungu.
13, 14, 15 says, and the Lord God said unto thee, woman, what is this thou that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did it. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. 15. And I'll put, it's body putting now. I'll put enmity before thee and the woman, and between thy seed and her seed, he shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.
Jehovah Mulungu anati kwa mkazi kwa chimene wachitachi ndipo anati mkaziyo njoka ndipo anati Jehovah Mulungu ndipo kuti wopambana ndi zinyama zonse ndi zamoyo zonse mtengo uziyenda udzidya fumbi masiku onse wako ndipo ndi zaidi Mulungu mwini amene akuita ndi mkaziyo ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yache ndipo idzalalira mutu wako ndipo iwe udzalalira chidende chache.
Here we see God putting the enmity between the seeds of the woman and of the serpent.
Kuona Mulungu akuika udani pakati pa mbewu ya nkazi komanso mbewu ya njoka.
What is the seed of the woman? That is Christ Jesus, who is to bruise the head of the devil, that is on the cross.
Ndiyeno mmene amanena za mbewu ya mkaziyo amanena mbewu yake ndani amakala mkulatu za Yesu Kristu amene ati azaka kukanye mutu wake wa njokayo kudusira mu imfa yake ya mtanda ya Yesu Kristu.
So the dying of Christ on the cross was the bruising of the heel, was the bruising of the head of the devil, and took the keys in his hands and win the battle and declare salvation to the elect. And from that day forward, the elected sinners has been saved from their sinfulness.
Ndiyeno ndikupachikidwa kwa Yesu Kristu pa mtanda ndikumene kunali kuphwanya mutu wake wa njoka kusenza kuti amakaphwanya kugonjesa mutu wa njoka uja chimene ndi chigonjeso ndiponso amakatenga ufumu ndipo amakapereka amakatenga ufumu ndi kukhala yeye olamulira komanso olamulira wa anthu ake ndipo kuchokera nthawi imene kupita chisogolo iwo amene ali ake anakhala omasulidwa anakhala opulumusidwa kuchosedwa m'manja mwa oyipa.
16. I thought the woman would say, I will break away my pride I saw and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be thy husband, and he shall rule over thee. 17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy woman, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cast in the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat all the days of thy life.
Tufanye kumwana ni mege sina kutii kwa nkazi wetumuna nati. Kisatu kusawuka kwa kutenga mimba bako, uzasawuka pakubaka. Uzakumba kwa mtu wa mtuye azakula mujirai. Wada kutibuwa nati. Chifuwa kutuwa mvela mawa kutu wako, nuja za tengo mene kutu usajie kwa. Haga mbele lilo haji ufacha hivyo. Kusawuka uzaji yako masiku wonse amoyo wako. Nipo minga ni mtuwa kukubalira iwe. Ndipo uzaja mtukuda la mkubi yako.
The last verse 18. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the thorns.
Nimeaga ita kuti minga ndi mitula. Izakubalira iwe ndipo uzaja terere la mtengo.
So here God is coming up with thorns and thistles unto the first Adam because he has sinned before God.
Yetu apa Mulungu akubweresa minga ndi mitula kwa Adam weyamba uja chifanyana kuti anachimwira Mulungu.
Why do you mean this? John chapter 19, I'm concluding. We see this too. A crown of thorns, the same thorns in the first Adam, is seen in the Christ Jesus, the Savior of Israel people. Thorns.
Pamene tikamayang'ana mu bukulu mwe tikuyang'ana ila Yohani 18:19 tipeza kuti akulankhulanso za minga, minga yomwe imene inaperekedwa kwa Adamu woyamba ija, minga yomweyonso ikuperekedwa kwa Yesu Khristu, minga.
So it was not another stones. The same thorns that God speak to first Adam were the same thorns that soldiers planted and put on the head of Christ Jesus so that he should finish everything that makes a man to be sinful and patch away all the sins and crown them to be holy, justified, righteous, then justified and taught to be righteous people.
Ndiyo minga yake ndiyo mweje, siku ni minga ina hai, minga yake ndiyo mweje, minena one, selwa mbuku la Genesis kwa Adamu, minga yake ndiyo mweje. Minga hapa kutubaji.
If number 74, utuluka mutimu baba, Yesu anasisa tana, inu mwela, kutota mama, kutambaji kapanta, bila toyo, umuya, inapeleka, kwa yuda, kutia pachike, Yeah. prepare. Oh dear Heavenly Father, we thank you this afternoon here, the morning Arasat. Thank you for making it possible that we meet in the close and celebrate the death of our Lord Jesus Christ. We are here bowing before you because you are the only one worthy to be exalted and be magnified. All the punishments, all the torments, whatever judgments that was upon me, upon us, you take it in our place. Thank you for the justification, lusciousness, sanctification and salvation, the redemption that has been given to us through the death of our Lord Jesus Christ on the cross, that the scriptures should be fulfilled, that you are the only one worthy to save us. We give you glory and honor and honor. When we see our works, we are very sinful before you. Nothing good that we can point in us that it's good that we can come before you with. But thank you to God because of the salvation that has been freely given to his own people without good growth, our good works contributed. It is in the name of Jesus Christ, the crucified one, that we pray and worship and exalt and magnify.